Ma fuorinte sanaga jecha naga sanfuno rohen.
Adoni vioi saganta afano romo jaka sujirtani kopina mantan jaka sujirtan tunta guia bokonna la manit. Wandio tanu gender debine tenak tokesanit timno. Kopina matuni ta ebele didami shaniti if didami jat. Wan guia kommi la man sambata la manir debine. Wal rafune sanit timno. Nsora la khid.
Tujibe to donut timno.
Si corona kabujet amanisha kaman adaba famani kesa kaman kesa nilikufiade hidabati leja an akka adabam manni murti magalati murte sera ulagana miwan eltra ethiopia senan ittingalman ethiopian jijirun sheke suma daiman balaf satala jechudan garen mirgana mafalm human rights watch abex sera jarmi chuwaye ulaga sanaga fatame ibsan kennine motumman ethiopia tumurator bandarbe tigray gama kaba hisat kesat kanargamuf Bufata bakatton nirtra kumidik damija kesa jiraatan chufuf murtay susaf bakattota kanas gara mora kabrota kadabar subeek sisera. Sababa ibba weerara koronan kan kaye ummati addunya nusa biliyonataw beela hamaf saat ilamuma laja churan gabasi haran bay beek sisera. Gabasi rakko minan nyata ilan chisun saganta nyata addunya fao akasumas jar moli kabrokur afurim bay kan barakumala mafdik damati gabasa di sashnayin namon tutisa.
Virus in the Dabram Biota Dunya Walinge, Covir Kuda Sagal Agamu Sadura, Gabasan Sagantanya Tadunyabe, Gutuma Dunyarat, Umani Millionat Ibatokov Milliona Sodomishan, Bela Hamad and Gidramajira Kajuture, Amagaru Koratoni Gabasi Chabasan, Yotar Kanfina Tatamaf Chiman in Fulatamne, Sababa Virusi Corona Kanan, Lakovsichi da Chada Ol Akadabaluake Kachisan. Kanem bela dunyara kanaf sababale ijotan walitibu insa yukani moloda jijira makilensa nannof rakole dinagdeta ufi adunyara tinannom belan baye midame kadura ardi Afrika itananimo ardile Asia of Latin America ta ubachise gabasankun biyota rakole bela haman gidraman ibba kesa arkitor batamishan biyota wal waransi kesa tigegesa muta ule dubata Sagantanya ta dunyat ayun dinagdega messi Arif Hussein VOF ibsakennanin ummatonni biyota kayemen Republic Democrata Congo Afghanistan Syria Sudan kibba ke sejratan jirenyi sani balabeda samaf satlama kataya ke kechisan
If we don't get to them their lives already hang by a thread so if we don't get to them they will pay the ultimate
yo gargar sani san dakkabud abanni jirenyi sani qanyitik allo tirarate jirti yo nu tisani dakkamne boda arsa baye hama basu jiru yerodu makaniyu guya guya tinamota gara kuma digdami tokkotu sababa belati flubudaba kunega covid kuda sagal dufe jechu miti yerodu makan tabin sanyata madalawatin daima tokkotu secondi kudon kudani tilubudaba jeru mr hussein Chasalin dandelaf AC tarkan fiat tamafura chukabu. Nyata wani miawan barbachi san kabron garab yota kanat iye famukaban. Abbaton gargar sa biyota saganta safety native saganta leofrat sa kabro kaban gargaru dandan. Gochus kaban jalu.
Biyon yo ajajamana akkahimbane itisuf ka amela fisuf hatataman tarkan fi furatutay. Fachayin virusi corona debi akka kaugur ajachuran angawun nijar mea fayyad dunya ake kachisaniru. Yeroon kun yeroo itti dagannu miti fuula dura tattamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Pacific gama dhiyaatti Director WHO Dr. Takeshi Kasai ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhagaame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii faca'ina vaayirasii koronaa kan baate afuriif jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. President Donald Trump sababa weerara virusii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Trump erga Twitterii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufi jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsi Trump baatii bitootessaa keessa daangaa Meksikoof Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggure jira. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajaja manaa akka hin baaneef kaa'ame laaffisuuf karoorsuu isaanii labsanii jiru kaan immoo torban dhuftu jalqabu. Namoonni hangi tokko immoo hojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran. Hayyoon dhimmootii dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajaja manaa bahuu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan. Yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan. Trump immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pirezidaantiin mana marii musliima jedhetti musliimi vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pirezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Hajii Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Hajii Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444 nagaan geenyee baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goon kan kadhannaa itti goon akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ja'a fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
ይሄ ያላህን ኃይል የሚያመላክት ስለሆነ አላህን ልናመሰግነው ይገባል።
ፕሬዝዳንት መነመሬ ኡላሞታ ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ኢብሰሳኒ ከሰት መስጂዱን ጩፋሙን ሰላን ጀማዓ ፊ ጁማአ ካን ህራወን ተኡ ረመዳን በረና ካን አደታይ ሳጅረን ደበሉንስ ሙርቶ ኡላሞታ ፊ ሞቱማን ካኤን ሆጂ አፉራ መነከሰ ትራዋቹን ድርቀመ የሮንጋ ፈት ተኡ ፕሬዝዳንት መነመሬ ኡላሞታ ኢትዮጵያ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር እንድሪስ ባችሰኒሩ
አሁንም ቢሆን መፍትሄ ሰሚገኝ ድረስ ማንኛውም ሙእሚን በቤቱ እንዳከብሩ ነው።
አምስት አንገ ፍርማን ያገሙት አመንቶትን ሁሉንቱ መነሳኒት ያከከበጀንደ ረመዳን ከኛ መነከኛት እኛ ሰው ከእና ከኛስ መነከኛት ታገግይሱ ቁርአን መነታቀራን መነከኛት እኛ ረቢን አቀረን ገረመስጂዳ አድራክቴን ዴ አርካከ ወሊም ፉን ወልቲን ያትና ፈገኝ ከይሰን ኤጋ ከጄ ፎሞቶ ሙቱማን ባሴ ኦጂራ ኦልጅ ወርሰፍ ገይሶ ተፈያ ስርቤት ተንዶክኒ ይጣፈይደም ኤጋ አቦቲ አመንታን ደርቡስ አከው ጂሮ ኦልጅ ነው አደራንጀዳ
እንደውም የሃይማኖት አባቶች አስተላልፉትም ተግባር ላይ እንድናውለው አደራ አላለው
ባቲ ኤብፋማ ካናን ካኑ ገኤ ረቢን ገለተፈቹን ሆጂ ገጋሪ ባይሱን ኢትፈየደሙ ቀምነስ ጀቹን ኢብሰን ደብለታንስ ሃለ ድራም በረሜን ካረናን ገምታ አከስመስ ወንቶኒ ጉርሙዳን ባቲ ረመዳና ኬሳ ራወተማን በረከና አከህን ደንዳምኔስ ኡበቺ ሰኒሩ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምቶ ፍንፍኒራ
ቁርባን ደብረያሲት ጎድን ጉጂ ባሃ ana liban lafakna gelle borana gumiel dallo harqallo sababuruf ana le gamujia furqaysa namiduidan namidibeddu hidani jiran kunine dubarti ulfa awani jolle ulmadio detefi jarro le fnamiddu tirajira idan mate worredame namidam gafachulle gar polisi da kuyun sodanne jidan worqa banke sammo hagdoko worshane jidane tin khoba kubsisan khamani raguban le nedwedan galmo dawut wor lafati fulchin salle wal targate dubise odutan noerke
akka jiraattonni biyya dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman ka gujii ba'a kan akka Goorodoolaa, Gumeel Dalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidha jiru. Jiraataan aanaa Goorodoolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda irra jiranii. Namoota baay'ee lijjeessutti jiran lakkee rakkoon gama mootummaatiin darara hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanaa aanota hedduu wakanni lafalli hin qotanneef aanaa Goorodoolaa keessa amma ganda waatoo Bureeri jedhamuu fi ganda qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne bayaatti abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata biqilchanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhali. Warri kaa'ummata amma kana baay'ee dararaa jiru liyyuu haliidhaa fi milisha dabalate kaabinota aanaa dabalate warra kanattidha jira keessattu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa karraangee jiru milishaadha uummanni rakkoo baay'ee keessadha amma sambata darbe kana jechuu godinama gujii aanaa gooroo doolaa keessatti ganda nuuraa hundaa keessatti iddoo haraawa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 iddoo isaatti naanama jedhamu waraana liyyuuyiitiin ajjeesan akkanuma guyyaa 25 jechuu ji'a kana ji'a darbe kana deemaniiti bukko keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraatan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii Oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Amma namoota akka guuraa jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaaf fagaadhaa jiran kana mana balbala tokko keessatti aanaa gooroo doolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 5 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Hawaasa Irbaatti leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti rarii kaani dhuukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuruu jiru hagammaatti. Guyyaa har'aa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagamma guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbiyyee hin dhorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii yaa ittoo dubbisu jettu poolisoota dubbichee bakka hollee fiddeef waan nyaatee nam sunduguulle poolisoota kennisaman ilaaluu nama san arguu hin dandeettu mana murtii dhiisilaminuu hin dubbisu achuma akkasi wolta guuranii bakka poolisooti tumanii eeccasanii achi wolta darbuu qofanaa malaa tumanii eeccasanii feessanii nam eenyu hidhee maati siidhan jedhanii wanni beekamu hin jirtu nam hidhame hidhamuu malee sababa hidhameef nam beeku tokko iyyuu hin jiru. Amma gujii keessa jiraachuun yaaddessaadha namoonni gandoota baay'ee aanota baay'ee keessa amma namni lafa qotatu. Yaatu lafa qotatte waraanni mootummaatti namni lafa qotatu shanee jedha abaa'oo shanee deeggaraa lafa qotu elami lafa qotu giddii agaraa qaddu yaambee qaddu fudhattee abaa'oo barbaadda waraana mootummaa waliin deemte. Angaa'ota mootummaalee baay'ee isaanii nu deeggartan jedhanii namoota baay'ee mana hidhaatti guuranii garaarratti jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti gooroo doolaatti aansee namni hedduun to'annoo poolisii jala kaa'olee jedhame aanaa liban keessatti jiraata aanaanichaa waan jiraatu sara dhaqqabaa jira jedhan akkasitti ibsu.
Baay'een isaanii hidhamanii magaalaa Nageellee keessatti gandoota baadiyyaarratti illee manneen barumsaa nam hidhuun hin jira. Baay'inaan immoo gandoota baadiyyaarraa makiinaa waan hin jirreef lukaan oofanii miilaan fidanii hidhan jira. Kaan immoo magaalaa Nageellee keessa guutumaan guutuu namoota uummataaf yaadan namoota yaadu uummata dubbachuu danda'an hojjataa dargaggees jaarsi jedhanii adoon filatin iyyuu. Hundi isaanii iyyuu hidhanii jiru jechuudha. Amman kana amman tokko keessatti namni akka gartee meeshaatti wal gubbaa isaati ciisuu aara dhufeellachumatti galchuu akka gartee tumanii garafanii fidanii walirratti tuulaa jiru habarbaadanii machu keessa fuudhanii gara isaan geessi namni hin beeku. Bakka amma Nageellee Boorana keessa warroonni hidhaman kun bakka sadii jiru. Tokkoffaa waajjira bulchiinsa poolisii magaalaa Nageellee haduraanii kanaannoo. Mooyyalee Taraangar jalaatti jiruutti hidhamanii jiru baay'een isaanii waajjira poolisii dullachetu. Baay'een isaanii immoo warroota bulchiinsa magaalaatti kan argaman jiru. Fakkeenyaaf keessumattu bulchiinsa magaalaa aaraa ammaatti argaman warroota maatiin isaanii yookaan abbaan manii fi waraan raasaa yookaan bosona waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru. Achitti hidhamanii jiran daa'im bultii torba bule qabatanii achitti hidhanii jira daa'im oolmaa jechuudha. Haati oporeeshinii dhalatee daa'imni sun akka dhalate bultii torba abbaan man kan ka'e shaneedha jedhamuun fidanii waajjira bulchiisa magaalaa Nageelleetiif kaan immoo waajjira bulchiisa aanaa liiban godinaan cina jiru. Isallee itti hidhanii jiru bakka sadiitti hidhamanii jiru jechuun Nageelle keessatti. Namoonni hanga ammaatti hidhamanii jiranii nama ganaa wanti hidhamee beekamu hin jiru naannoo nama 250 akkas ga'a magaalaa Nageellee qofatti namoonni haleef arra qof hidhamanii jechuudha.
Jiraattonni aanota afran gujii ba'a jechuun Gooroo Doolaa, Sabbaa Booruu, Liibanii fi Gumeel Dalloorraa dubbatan namoota humni addaa Oromiyaa to'annoo jala oolche kana firoottan isaanii illee dhaqanii ilaaluu akka hin dandeenye. Erga to'annaa jala oolfamanii turanis mana murtiitiifis akka hin dhayane dubbatan jiraattonni kun. Keessumaa aanaa Gumeel Dalloo fi magaalaa Nageellee keessatti poolisoota tokko tokko dabalatee aangawoonni mootummaa illee to'annaa jala oolfamaniiru jedhu jiraattonni.
Waajjira Harqalloo magaalaa aanaa Gooroo Doolaa magaaluma Harqalloo hojjeta. Bakka isuma waajjira deemu barii lafa isaa gara waajjiraa deemu bulchaa aanaa Gooroo Doolaa jechuudha. Si barbaanne irraa waan si qorannu jira kooteedheeni. Milishaa achi qaddee fuutee waajjira poolisii geessitee hiite achi mucaa ho'i ammallee gara taa'aadhaa eebbifamee yuunivarsiitii irraa bara darbe xumuree akka sanii qaxaramee jiru askee jira. Achi isallee qabanii akkasuma katamaa keessa katamaa darbe kana guyyaa kamisaa jechuu qabanii hidhanii kabralle mo bulesuma ke nikiye chugafa chufi egide men duba wajira polisiye innille wajira hotise budabe seje katille kose ne danine chuman kabani selleden
nanno nama ibbala masan tama kasga magal nagelle kopatti namoni khalif ar kopi damaneju polisi nam kodani to khaidam telle hanne nimmo fabine godina jar boru galgal ojedamta namote du habine godina alle habine analle indi sani nam tokumalle namota gammati daman indi sani nam diblama nanno shantama danke sai
komijira tutakana obo abdu badoyo ogana wajira bulchin safi nagenya anali banga baden ture isanis motu manne managatin bune tarkan fisere kabachi sofurate jiran yode bi kannan
olandu manzera birafis dubratis walgitera dubartini yakira wati hana mo amoto da ni boson jiro din ari don kambu ni jiran jiro na ka kuma yiri motu ma jiro ni kamu ka ko ba ko sai ka dilla na manin gulkulla ni kana fu dubarto di da manin jirani ali di ti da manin jirani jira ne ka kenan kali shakam khamiji sulan to wata dubarto ina dubarto ina kami shakam kamu da hebo sun jiro ni ari ko ba je shakam ni to wata ma dubarto dubarto ina kamu to wata ni dubarto ni
anasani kesatis lakofsa na motayda mani gafatamani ifa gucurra of kusatani jiran abdu biyamas ngawta motum mafi misin suta polisi oru mensha kamani magalana galleti to anna jela jiru ujida mani laljise wambe kuhinka bujiran kolonel abbebe garasu ogana wajira bulchinsa fi nagenya motum mananna oru miyati yoyman na jira tutakan abdebi kanan motum mansera kabachise male wambale sibiru ni njiru ujidu namoni ya kaindalagin kana kesayda majiru ujidu jiratorni kana abdebi malkabdu ujennan akas jiru
anu de vanno kasin ka hun namoni yakarati ye shakamton ni numa kamani damu kali yakaw jete namara namadu buna wabale se kavenya namabare barbadesh feerati yade ga hata kana ala namni lahuma ke kamame hidam anin be ko namodul dibashana taw dibaja kan kamawaji rugaru shakamto da yakamto
addarmi tukse hijratu ana gumel dello gande cafe diti addarmi abanu raisani misin sawra makawa bonso chotau frisani tokko radio sagale america timani jiran torbe achanu kana wallan sabag seni hoddu nerga daima danim boda umne nagagaba chifto to motum manto anna jela ulfamani guya afrandar banif daima walin wajira policy magal negelle jiru jedu frisani kun
ana gumel dello rakste na gelsetti ospitala bate ospitale mo bakisi chitra fudani de hamani dana de lhasti nadele borana galchani daje namonni fira tuda kanina motal khanani da mandubbi sundan dani julle titiko dai manyat khaiter giro jiranille hambe kamu police nyat na mira fute je city wan sinke jirtu anti be kam to kolle ninjo damma chipu yakamale rakacha jirti si po farmiti lemlem abraha na mira mujrat magal lagelle bo na khata de jarti do kul fiji sagali din hamagala ati fisat mari da fisat ge rakacha jirtu mana murti ti yu miti dan to ni sungutu sababi kabame nanni gafi khanaga fati to kolle ninjo agamma
addarmi dabalate worre romotu mantor be darbe kana kase nagenya kabachi su tarkanfi fudda jede katwanna jela wolle marti sani yu mana murti finnyanne jiratam magala nagelle waye warakaba me bio ef mankanis dubarto ni wisan kudane wol wajira policy magala nagelle kes jiraachu dubbatani jiran gama biratin amas jiratto ni gujiba kesuma mati warabo zona jiruti jechon mushakani bakato kotti walittinu kaba jiru jedu aka jiraatu ni jirani timi si sonni polisi warumiyati fi umnini kagaba chiftamotumma gujiba ake satti bakkalamatti maati shane jichun maati warrayi dannu nannu kisasuchuanu walitti kabajiru bakka maati wanku walitti kabamajiran kisa tokko ana gumel dallu takkargamu imame manguddo maati misisti damakabu farka kaban tokko garkampi kana bulchisota ganda milishota ganda te fi polisota warumiyatin maati walin fidamu dubbatan
achife jira warri maati shane dame namo maatin rakhade taartani feen wetin maatin jalabadde waan kan ragaba sadadda gabatine namo sumbade jira nallallatu waan jinne ege siyammo isani maal khawje taniti gafatan tani edini maati sane undayyu pula tokko kursi sane amnaanno to pula tokko mona warana feesa kubanne akkeza baba chinnande na kagala chinnande na kayi mar tokko lande na furra pula tokko chiimnu waan nyaanne dunnin kamu naannoli ammo waana eldili bane rafi waana na eldello irra warri kun chufti horiin qalame jira edani horiin maati shane edame siraawiti yohaan polisi fi yohaan milishaa nyaata edani horiin qalama jira edani nulli namo naanno tanatti horiin kun nurra qalama waan jira sodaan guddoo nu dhagaama jira gamkaaneeni yoo maashaneeni nuwaate jalqabne isanaana isan sintaanu hin jedhani gamkan leemboor doonmo war doonaanne sodaan guddoo nutti hin dhagaamti kana sodaan guddoo waan jirtuufi amma
misalnya kenaf masih kenaf mana le mohon berana kebumi yang bakal kecuan jiru misalnya udah dagama
jiratan kunama bufata gumel dalu jiru kana kesati mati sani walin warihunne nega kabe cipta temuotumna akai gani jiran dubbatani polisoni kunama si mati harawa kafida jiran heman
wanto kita menoni muka minjiru ori kahanta ke kamu lihat tingkah anak imbaban menjadi ni kan dan imbaban lu gar kirapir rendah dengan dia lu kira koi gahkan dia waroti kiramul tokatani nyari rika toko wakin bulan tokatani mungkin jalan mungkin ni semua le wanya ni dengan kamu jaranu karanu bukan bercuri.
Ima tajira tu takana bulcinsa gurine gujiba haka penture. Obbo alde dugo, ogana wajira bulcinsa fina genyo gujiba hati. Isani suwaye warra torbedal bekana kasito anno jile jiru yodubbatan, marti isani warra hida tuta duka, hida taka buda aji chumurman. Isani kesa duwartoni ulfafi, kadaima usana kajiran, jaro lenis jira chue refi jennan, devi kana kanan.
Isani konsoba duwartin bete guya sadit guya afuriti yokan ulfani ulfa daluha gete manatu anna jala galterti kanjedamu. Ani odefando sa inkabu. Hatasi borus kalala muka muka beka muka budina wulta kahidata kabu dina kanyachise obase dandi base lubu nama balle sisi sukune olantumma sera kabachisun dirkamak amana genya wante kuncheme tifukakara kulturale kana bekan. Mana mutiti diga chufimmo kami korano kanake gesu kindomina nitigale korachajira wajiri haka akasumas koratoti polisi kindomina antane timmota sani chalalane kulkule sani kare mana mutiti barsu vijigudda tocheta majira.
Bolden warratu anu jale jiru kana sa Hati didemi afur kesat malik mana murtib dia sunin denda amne gafijeru gafatamani koran nuga gisajeru tu headuda kanaf dia sudat abne je cun debisan kan waya makamati shanijerun nami adda foya majra ajar amiti.
Wanita sawan kabung kabul lagi anu defanno sawan kabung kabu mati shaneta yo mati shaneta shane kanya cisute te dina kanya cisute te dina sunimmo bayi lubu nama kabal lezute te goce sunimmo de garu saati fi nya cise obase lubu nama balle cisu saati fi nis koda kabawante sadarka koda saati tarkafi ni fura tama gama sirati wal kabate kanana latimmo hujini dina fi ummat addan kutu kara hugan siyasati wonno jitama jirujira wonno adda bayemmo mati saati jede addan basane di barra godame ani wambe
Jiratoni gujiba torbe darbe warai dati socho duka ida takabdu makajerun namoni dibatorba oli damu kadubatani utan obolden garula kofsa namoto to anno moto majale jirani ifaguchura ofkosatani jiran gabasa gani amerika galmudoit nairobi
aisuman ken karato ko oges fayya dasu tafarrati nama amerika tibarati dabbar nota fayya afrika jidan yayabejeda magalla noromia finfinne diatani Kemikal virus ibu bakteria balai sanit bifet ini biikar karu jirajar. Nak hormatkan work.
Organisasi ini kan akan hundes ini untuk medical school itu jauhi, magar wakar sakaliti Amerika tika nundai. Education Medical Foundation for Africa ega halinu tiundof ne rakina biya kenga kajuru tu wan bekuf gaye ko gahum barusa tu murmal ko chundanda u matagar garu anjerufi. So gati altoko. Doctor Otada, volunteers organizing or in a pitatway. Surgery at the Da, Wagada, Gatti, Hojitatue, Haraviti, Amadem Pitolo, Asura, Salaliti, Amoboranati, Namota, Nitaguta, Surgery, Gutabarbach, Hojitatue, Egakun, Kayon King, Umatagin, Garuda, Kayon King and Gutan, education, knowledge. And technology transfer even the Hojena, Jafiki, the debut for Malto Kasim today, Hanjit TV, Parana, Kabata, COVID-19 coronavirus in Kuni, Bayo Matami Dusara, Kanargino, the Tati, Kamtikan, Sardirikas, Guchuan, and then Dinis, Paravarana, Gahimatako, Marguchun Kavade, $100 won people to cost of Juman, Pigami Regamu, Akasuma, Garamiliona, Shani Hantau, Bajata Garasan, Twandigore, our Messi. Onamini karamidia umaya nikan dergi sakari kacisu nikan wanta dadagora aku marka kenya kulkulle pannu karagul kulle sunis barbaj sa kade kana na umata bersih suraf kemikala dadar fiduran ama magalota simfinne radi dipatokko kase ama dipatokko dikdamat kilometra kana la distansi kana la orra jirani esani disinfekti karadik si surati hoji chajra
anga amati magalota kami kanisini virus yu kambak Tiada anda diwan sana rajuru kulkul lau gucudan desan. Wanis ini tiada dengan hawasan rajubat ini kau bukan. Faidan ni mo dewe hawasaf kau bujurat.
Magalun ni mo iddoon itti hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof gudariirraa jalqabnee akka sulultaa, bishooftu, sandaafa, lagaxaafuun har'aa, galaan warra akkas irratti hojjetame amma. Keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approval environment irratti impaakti tokkollee kan hin qabne 99.9 disinfekti gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoo naatti gaheen keenya inni guddaan maalinni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoo haasa'e uummanni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dufee waa tokko nagadattee deebi'u sana lubbuu kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa hawwirratti akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni hawwirnasi kana yoo qabaatanii wanti kun achi hin galii. Sababiinsaa gaafa galee jiree akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa
jira. Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 gahan irratti kan biiffaan farra ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliif magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraata?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dhukaanis namoonni magaalotti yeroo gabaabaatti namni keessa dhaggee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niyoorkitti aansee nama sana New Jersey boordarii godha. Uummanni New Jersey dhumuu jalqabe jechuudha. Magaalota itti boordarii kanarra jirantu more affected ta'a. Keeziin tokko salphaanumatti bishooftuutti irraa argamu dhaqee Harargeetti dhaqee argamurra keezii kan fayyadu kan argamu. Fakkeenyaaf magaalotuma warra nuun amma qulqulleessinu hin chaayiru kana keessa. Amalli dhukkuba kanaa qilleensarra sa'a sadii ol turuu kan danda'u. Wantoota adda addaarra immoo kan sa'a 4-5 turuu kan danda'u jedha. Miidhaan dura isaa kanarra gahaa jiru isaan kana xiyyeeffanne. Fakkeenyaaf dhukkubni kun biyyoota guddata warra akka Ameerikaa kan jilbeeffachiisee fi warra akka Yuroopiin immoo kan boossise warra Itaaliif argaa jira. Gara biyya keenyaatti immoo gaafa dhuftu eegumsa Waaqayyootiin jirra malee yoo uummanni keenya dafee irratti dammaqee wanta kana sodaatee eeguu baate mana tokko keessaa reeffa 5 ba'aayilee amanaa. Sababiinsaa uummanni keenya ammayyoo aweeri ta'ee jiru waan ta'eef kana kana gochuudhaaf immoo gaheen hunda keenyaa taphachuun barbaachisaa waan ta'eef warri biyya alaa jiranii warri biyya keessaa abbaa qabeenyaa ta'anis wanta kana wanti kun gahee kan mootummaa miti kan nama dhuunfaa miti aankoo miti aankee miti kun wanta ardiitti dhufe waan ta'eef diina kana ofirraa qolachuudhaaf amma reemti mana tokko keessa reemti baay'ee bahutti eeguun nu barbaachisu qabeenya qabnu itti baafne amma danda'ameen uummata barsiisuus haa ta'u wanta kana qolachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. PPE personal protective equipment warra jedhamanii isaanis irratti hojjechaa jiran nuti warra akka maaksii gilaabsii kana sinnee warra biiroo fayyaa oromiyaa kanaan duras waliin hojjechaa turreerra. Beekumti isaaniitiin waliin hojjenna gumaachuun namoonni warra biyya alaa irratti yoo danda'an kana gochuun barbaachisaa ta'a. Kana gochuuf immoo harka ofii keessitti gashuun barbaachisaadha. Qarshii amma danda'an gargaaruun barbaadan nama jennu irratti hirmaachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
Wanti sirrachuu qabu ilaalcha ta'uu danda'a gochaan ta'uu danda'a.
Keessumaa warri magaalaan kun nu laallateedhaan bulchaa magaalotaa fa'a warra akkasii ammaan eenyu isaanii iyyuu hin beeku namoonni karuma adda addaa namni akkasii kana gochaa jira jechuun naa dhagaa na kukunnamu soo magaalaa keenyaaf dura nuu godhaa amidee isaanii argisu baay'eetti gammachiisa. Garuu kan nama gaddisiisuun dhaamsa koo guddaa ta'e akka darbu kan hin barbaadu. Fakkeenyaa fi mootummaan mana barumsaa cufeera lafa hojii cufeera namni akka du'a hir'atuuf akka galee maatii isaa barsiisu kana jajni bahe. Garuu magaalota baay'ee irra deemeera hojii kanaaf olii gadeennaa deemu kan argu dargaggoonni mana barumsaati ba'an 10-15 ta'ee balbalarra taa'aa yookaan karaa cufee taa'a ija kootiin kan hin argeetu jiraa fi jira. Warri akka mana caatii lafatti qamaan kun this is unacceptable. Barataan keessumaa qeerroof qarreen dargaggoonni keenya yeroo kanatti wanti kun dhugaa ta'uusaa baranii nun miidhu jechuurra atis haara qabda anis haara qabda. Namni haara hin qabne abbaa qaba yookaan immoo obbolaa umriin jaaran hukumni kun warra gurguddaa miidha waan ta'eef. Isa kanaatiif du'a mana isaaniitti fuudhanii galuurra olii gadee deemanii itti gaafatamummaa fudhatanii tola ba'ummaa qarshii isaan gaafachuu dhiisuu danda'a. badiyato korati badiyato kotlu kadde mani ummata sani barsisu kabunja me koi korichche illalle ni fatya anjur warikoti wallalu sarra ka kera na mota kenya tokotu kana magalata kotokotar gera in general na bonni kenya kana magal machisani walgargaru ratti walfana da pachurati hojicha kajira narganjira intikun gahamiti
aduni vioi saganta fano romo jaka sujirtani kopina mantan jaka sujirtan tunta guya bokonna la manit wandio tanu gender debinet nak tokisanitim wandio tanu gender debinet nak tokisanitim kopina matuni ta abili didamishanitif didamijat tardatanu naga khaysinu bula taboriti wolti da chance